أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكاكوا من نتجا كوغازا الله سبحانه وتعالى kyatukumye nga tuli balamu. Tumwebaza okubeera nti akyatukumye okubanga twagala obusiraamu bwaffe nga tubulimu era nga tubwenyumiririzaamu. Tumusaba abutukumire tuve mu nsi muno nga tukakasibwa nti tuli basiraamu. Mulundi okuwedde twamazeeko Suratul Ankabut, nsuubira nti tugenda kutandika Suratul Rum. Mulundi okuwedde twalaba mu nsi muno omwalimu ensi ezeekiwuka ebiseera ebyedda mu mirembe egya nabbi sallallahu wasallam, waaliwo obwakabaka obwa Farisi ne Rum, Abaroma Roman oba Roman Empire ne ba Persian. Abafarisi nga bwe twalaba ku mulundi guli, bo baali bamaama fiina pyuwa. Benjogera bamaama fiina sonka akitegera bulungi, bo baali bakkiririza mu nsi eza eyikinnansi, ekkiririza mu byawongo. Basinza ebisolo, basinza ebitonde ng'enjuba, omuliro n'ebintu ebifaananako ng'ebyo, byo nga tebakkiririza mu bitabo bya muggulu. Abaroma oba Rum bo baali bakkiririza mu bitabo by'omuggulu. Nabbeena Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'amala okujja n'aweebwa Quran, kingidomu ziri ebbiri zaali z'amaanyi nga zirwanagana, buli emu okubanga ewambako ginnewaayo amatwale gaayo ng'abaamaanyi bwe bakola. Bwe twalaba luutu ewedde Russia ne America, tulaba nti Russia baagisuuza amatwale gaayo. Amerika yeeyambisa abatalabaani ba Bin Laden, era kati erwana ku nsangi zino okweddiza ki Ukraine. Kimu Ukraine nooza mukiwulira, Russia erwana okweddiza amatwale gaayo eteyeebeere nga bwe yali. Amerika egaa tojja kukikola. Ebiri mu nsi ndowooza mubiwulira. Kati n'amaanyi gali Furus ne Rum zaalinga zirwanagana, ekibuuzo kigenda kujja, nkikubuuze. Abakuraishi ab'e Makka ensinza yaabwe yali efaanana nsinza y'abaki ku super power ziri ebbiri? Yali efaanana y'aba Farisi abasinza ebyawongo oba enzikiriza y'ekinnansi. Abasiraamu baali bawagira nnyo super power ekkiririza mu bitabo byawa eby'Abaroma. Oba mpulikika bulungi? Naye aya eno yakka ng'eragula, yeegamba nti Roma Abafarisi bajja kugiwangula. Roma abasiraamu tebawagira olw'okubeera nti naye eyina ekkiririza mu bitabo eby'omuggulu. Naye Allah alagudde nti Roma ejja kuwangulwa abaki bamushirikina bajja giwangula. Naye bajja kuyitawo ebbanga mpalifaanana myaka mitono egitasukka kkumi, nabo bawangule. Era obuwanguzi obwo bulisanyusa abakkiriza. Tuli ffenna bannaani, Allah bw'oba otegedde ebyo mubufunze ojja kusobola okutegera bye tugenda okusoma. Allah subhanahu wataala agamba alif lam mim, bisimillahi rrahmani rrahim. Alif lam mim twagamba nti Allahu alam bimuradihi, Allah yamanyi ekiruubirirwa mu nnyukuta ensirifu. Tuzze tukisoma emirundi n'emirundi. yenako uliranga anga agezaako okusumulula ennyukuta ezo aba agezaako gesingi naye nga tuwunzika tugamba nti Allah yamanya ekyama ekizirimu n'agamba nti gulibat rum rumu ewanguddwa rumu ejja kukola ki emaze okuwangulwa abafarisi bajja kugiwangula ebya wansi sijja kubisoma bijja tumalira obuseera biwambu biri mu luwarabu naye kumpiira byenjogedde ruumu tugitegedde egenda kulwanagana ne farisi naye abafarisi be bajja okuwangula allah n'agamba fi adina al ardi mu nsi yaabwe eri eya wansi nga bw'onoogamba mu maserengeta wansi ruumu bw'ogibala amaserengeta gayo aga wansi gaali gazingiramu abamu ku bawarabu kuba ruumu yafuga neyingiramuko mu matwale agamu ag'abawarabu ekitundu kyabwe ekya wansi abaruumu bajja kukiwamba wahum nabo abaruumu mimbaadi baladihim oluvannyuma lw'okuwangulwa sayaghlibun bajja kuddamu ali nabo bakole ki bajja kuwangula bajja kweddiza ki meseji kyeyalimu meseji yalimu nga mpanvu ngaetegerekeka balina politics bweziranga super powers zirwanaganye eri enkafiri newangula ensiramu allah n'asanyusa nti ate neeno eyeeyisanga ekkiriza mu katonda owajja kuta ebbanga tonda naye wangule yali meseji bwegitransferinga n'ogiza ku super powers n'ogiza ku beeno ewawansi ab'emakka naye nga ategeeza nti ab'emakka abawagira abasinza ebyawongo nga nab'emakka abasinza byawongo kolimu ejja kutuuka bagobe abasiraamu makka wadde nga era ekiseera kijja kutuuka ab'emakka abaddukidde madiina bakole ki bawangule naye nookutegeera ebintu ebyo kyetaagisa ngaoli mukulu abakulu babitegedde abato tebabitegedde jamiri babitegedde super power ziri allah kweyakubira ekifaananyi ng'alinga ategeeza nti zi super power zino ento nazo zo zigenda okubeera bamaama fiina bajja kuwangula naye ekiseera kijja kutuuka ate bawangulwe n'abakuraishi bajja kuwangula bagobe abasiraamu mu makka naye n'abasiraamu bajja kuva e madiina bakomewo ate bawangule ahmad ebintu ebyo byetaaga omusajja ngaoli politician gaali mawulire ga ssanyu ng'ekifaananyi bakikubidde ku super power so nga waliwo super power ezigenda okumerukawo empya super power eyali ku mulembe ogwo empya ejja eya nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam obudde bwonna ejja kuwangula ensi eno yonna fi bidi siniina mu myaka egitasukka kkumi ruumu ejja kubanga ewanguddwa naye mu myaka egitasukka kkumi naye ejja kubanga ekoze ki eza mukimanyi bulungi enabiyuna muhammad saa sallama yagubwa emakka n'agenda emadiina naye mu myaka egitasukka kkumi yali amaze okuddayo bategera kulungi lillahi l amru ensonga zonna ziri mu mikono gya allah min qablu wa min baadu olubereberye n'oluvannyuma buli kyonna ekibaawo n'ekijja oluvannyuma lw'ekibaddewo byonna bibi obuwanguzi obusoose allah abutegeera n'obunaddirira byonna allah abimanyi talina kyatamanyi mu ntandikwa ne mu nkomerero weyaumaizin ku lunaku olwo lwalibeerawo obuwanguzi ng'abakkiriza be batudde ku mpeete abatali bakkiriza yafrahu lmuminuun abakkiriza baligenda kukola ki kujaganya bajaganya bate bajaganya era batugamba nti olunaku abaroomu lwe bawangula abafarisi lwakwataganira ddala n'olunaku abasiraamu lwe bawangula ebadiri ab'ebadiri baali mu kujaganya nga n'abaroomu bali mu kukola ki ebikulemu okutegeera wano obireka kuba kati obwongo tubutadde mu ntalo ate zirimu superpowers ate paris ate rome ate njaganya birina ebinajja byonoosobola omuyimbi agamba nti munyonyi olyamu ebyo byotegeera byotategeera n'okolaki abakkiriza balijaganya mu buwanguzi bamaze okukolaki allah agamba nti idha jaa nasru llahi walfathu waraaita annaasa yadukuluuna fi diini llahi afwaja fasabbih abantu batuka ekiseera nga bayingira fasabbih kolaki tenderezaa abantu bayingira bakugoba mulaba bayingira bokka tendereza butendereza sanyu abakkiriza balijaganya binasurillah olw'obuwanguzi allah bakoze ki yansuru man yasha allah awa obuwanguzi bwakola ki bwayaka si magezi ga muntu okuwangula obuwanguzi allah abuwa bwakola ki bwayagala omuntu ayinza okuwangula naye nga si yeyali wangudde mundaba ye yabulijjo busagwa yali afuga kifu kiwalo sonko vice chairman wa district wa town council naye nga ddala mubutuufu mubongo obwo kyali kijja waliwo kwekyajira muonaga nti kisoboka nesonko yesimbawo naye sonko mumitere nemulimu mwalimu namuli nafe twalimu vice chairman wamwe ntiyoyo n'obizza eno yansuru man yashau obuwanguzi abuga bwakolaki bwayagala munaebiseera ebisinga obungi abantu bayitamu mwenna ne mwewuunya kiprotinki mwamulaba allah yamuwa obuwanguzi mu nsi yonna okuva emashariki okutuuka emagaribi n'asinga emisinde mu nsi yonna naye nga yali wa prisoni ba prison bafuna emitwalo ataano muwiiki emu yafuna sente mmeka president yeka mwa million mmeka ebikumi ebi misinde naye kumwe kuliko alina ebigere ebirwadde sheikh yusuf tolumwanga kunvunza erimbakiprotiki masha allah bali mu nsozi mayinja mungu najja omusajja gyamujje nga n'erinnya teriwulikikangako mu mawulire ipro iki nebamuteeka ku tv nebamuteeka ku munsi yonna yadduka nebendera ya uganda abantu ne basonda sente ng'abalamu abagenda okuzimba bbugwe za musajja misinde bisinde efunire abaana bafuba jamirugwe tosobola kudduka misinde egyo nogyenyigamu kiki amagulu malwadi nemalamu ya bulungi asula bulungi mu uganda yonna si mu uganda mu afrika naye omusajja yayogera ku misinde egyo nti buli luvanyuma lwa ddakiika ttaano abeetwa byemumisinde waliwo afa olw'amaanyi ge bakozesa buluvanyuma lwa ddakiika ttaano waliwo afa naye pe yafa ate yaddayo n'addayo sente ziriawo zabweri kudduka budusi kudduka buddusi si kukola wamala kudduka buddusi misinde bwona omwana wo newomuganda ono wange tajja kusoma akerenga kumacyanga adduka buddusi sente zimumala afuna sente zenkani za dokita asomye emyaka n'emyaka allah allah wagwayagala yansuru agamba yansuru llahu man yasha allah taasa naawa nasu obuwanguzi wayagala wayagala namuwa wa huwa al-azizu Allah tawangulwa kyaba sazewo kyekino kuyitawo ar-rahimu ati musazizi singa yayita ina kisa singa ku nsi tusobola kubaako kati mu kisa kyekingi fena tulinda mazzi agataliko kusasulira yadde abaawoota nabo balinda mazzi abakatuguza sente bazaagala naye tegaliiwo kati waki batuguzanga amazzi kati nabo balinda malindi nabo balinda malindi abaawoota mutusonyiwe amazzi tewali ebaibakatuseera nga tefuna tutega mateeka bagalindanga ffe gaakalidde ebisolo bigalinda abantu bagalinda n'abawoota bagalinda rahim tulinda kisa kya allah aye allah tusaase kati ebiwujjo biwujja naye towulira biwujjo owulyanga ebiwujja ebbugumu nsi emuliro oze ensi eno erabika yaseeseetuka erabika kageri kumpi n'enjuba enjokya gye batuwokyamu kati basajja juzi bali batulaga ku lwenzooli ku tivi ne batugamba nti wano wonna waabangawo omuzira omuzira ogwo bwe gwasanuukanga ne gutwala mu migga wansi mu bibira ebi ne bikola enkuba kati yonna awandinga omuzira ku lwenzooli wakabu ku tivi kubako puroguramu eyo wakalu ensi ekyuse bagiyita global warming ensi efunye ebbugumu eritabangawo olw'abantu okutaataaganya obwengula olw'abantu okutaataaganya obutonde genulabe kye bakola mu lubigi obu n'obutonde allah yateekateeka sisitimu ye tutandise gyonoona naye nawulidde pulezidenti awera yabazanyira mu ntobazi kati nze ngenda okwekwatiramu kuba kati mwe temukosebwa nnyo kati gwokosebwa atyo ena kayikako akakasoolikamu naye omusajja bamwokyedde faamu yente mwagirabye ng'ayina ente ebikumi ebi naye tekuli kaddo n'aka bujjereere yakabye oba teyakabye naga omusajja omukulu ako omulanga nagambye nti ebikumi binange era bitwala wanze masikini waabwe oyo masikini ebikumi bina faamu bagyokyezayo ente tegirina mazzi n'omuto ogulina obateze buzuzi babimazeewo abasinza okukosebwa abagaggo babaavu gwokosebwa kubulwa butunda tunda bwalinye kidomula kirikusinye uzu katusasa lukumi sajja nti bikumi bina gwoli ku wuzu fenna tuli birahmatillah tulinda rahma ya allah tulundira kati amazzi ge bakuwa ewaffe bamunaanika njaga amazzi gakunywa nogana gadde matanga ga lukulunguoba ntigege tulinawo ate nga tugajje mu bidiba agaba kuba buloka bakuba buloka bapa mawa mu bidiba abakuba buloka baba bangi mu kirobi babeerayo toyi sa babeerayo toyi ate balya bulungi tokyalowooza kusukka awo gwe kasagajja ne bagafumba ki awulalakwa kati allah okulaganyisa abakkiriza nti bajja kutuuka ekiseera bawangule waada llahi eyo ndagaano yaani wallahi wakul jaa alhaqu abantu mubagamba amazima gajja wazahaka albatil obulimba bulina okusaanawo ina albatila kana zahuka obukyamu okuva edda tebusobola kubeera wali mazima bo bulina kuseebengerera amazima ne gayitawo eyo waada llah ndagaano ya allah amazima galina kutambula abasajja twabagamba mutayirire mulina obulwadde mulesa obulwadde mu nsi musasaanya obulwadde siriimu simanya kati waliyo kandida simanya kandida nali muyita kamida binanansi ebirwadde byetutawulirangako abasajja batali batayire byebatuleetedde ebirwadde emibiri gyabwe gyonna bulwadde bwereere olwaleero bayimba buyimbi mujje babasale okusala kwa bwerere n'obujanjabi bwa bwerere emyaka lukumi mu bina tebannategeera nti okusala amazima gajja tulina kusalibwa kati wakyaliyo ebikyabalemye nga bikyetaaga emyaka lukumi mu bina emirala naye balyoke babitegeere waada llahi haqu endagaano ya Allah ya mazima gwebuva ku kitali kya Allah olina kusomera mwalabye MP yakutte muwalawe MP okugenda kubwa MP ayita mu ddogo eddogo muloga mugambye olina kukozesa muwalawo omuwala bamukozesa emirundi musanvu taata akozesa muwalawe omuto emirundi musanvu bikira MP wa Uganda ateseza abantu oyayiza otukana okulya ebisiyaga yakola nekisinga ebisiyaga MP mwana agamba taata byakola mu nju wano byemunyisa abantu tebava wano kimate mugobera mawuli ayina nengo mu nju mwana takyayina mirembe yagenda mu kisulo obuliri bwe ne bujja nateeka ne bujja kwebiri ku mawuli naku zino bita ku mawuli agemba kulanagira ligambo MP musajja eize binyuma n'olowooza nti biri bulaaya oyo ayinza otukana okulya ekisiyaga ayinza obutakirya nga omuwadde sente muwalawe yakozesa okugenda ku MP amazima galina okuvaayo Allah agoolesezza naye oyo anaddamu n'afuna akalulu okukitundu gy'abeera mpozi nga tafunye opozisioni mulungi opozisioni nga amanyi okwogera nga nambooza omuyitako nebwoba olina sente waada llahi eyo ndagaano ya Allah eyokka nti abakkiriza balina okuwangula mu buli ngeri yonna bwesigala ku bukkiriza bwo mu buli ngeri yonna ojja kuwangula bw'onooba towangudde n'olaba ku buwanguzi n'ofa abalibeera mu bigere ebyo bajja kukola ki bajja kuwangula la yukhlifu llahu wa'dahu allah tayawukana naki nandagaano ye endagaano yeyakutaasa baki bakkiriza amazima kuyitawo walakina akthara nnaasi la yalamuun naye abantu abasinga obungi majority tebakimanyi nti allah bulijjo abeera naki n'okutuukiriza endagaano tebakimanyi gwe wenywereze ku kya allah obudde bwonna ojja kuyitawo ojja kuyitawo kijja kutwala time ye si nsonga naye ojja kuyitawo abakkiriza babeera batunu abatakkiriza babeera baki bangi mu byafaayo bye tujja tusoma abanuhu baalinga 8 myaka 10 emyaka 9 abafulani baali balubatu abafulani baali balubatu abakkiriza tibabeera bangi naye kweyagala okugenda n'abangi nywerera ku mazima bujja kkiirinta nga amazima gawangudde naye abasinga obungi tebakimanyi nti allah tayawukana nandagaano bwe bamanyi nti aa ebya allah birwawo allah atuukiriza endagaano yaalamuuna zaahira min alhayaati dduniya abantu bamanyi bino bye balabako ku bulamu bw'ensi ebyo bye bakkiririzaamu tiguwalabyeko bino byo naye bwobagamba ebyakira gandiseeka nze katonda we maama wo guwalabyeko eyakuleeta wano naye byo mutugamba allah ani yalabyeku allah simulabanga kukati okkiriza liki wali omuliro wali ejana abantu abasinga obungi bino bye balabako bibakkiriza kyotalabyeko tokikkiriza nti seeka kisirabako kinkalubirira okukkiriza olina amagezi nti ngaina gali luddawa amagezi gomuntu gali luddawa wali ogalabyeko naye ogalina gabiro oteeka okukkiriza olina omwoyo togulabangako niye okimanyi ti bweguva mu muntu aba afudde kikitegeeza nti kyotalabyeko physicali tikiriyo kasalla aba akubuulidde kyoluvannyuma lw'okufa waliyo kino kkiriza akubuulidde yabiteeka mu kitabu la raiba fiihi dhalika alkitaabu yaalamuuna abantu bamanyira bakkiririza zaahira min alhayaati dduniya ebirabwako ku bulamu bw'ensi byo byebakkiririzaamu byebatalabako tebabikkiriza ejjala n'omuliro tobanyumiza wahum ani al akhirati kubikwatagana n'akhira byebatalabako kati
omugafirun besulidde gwaki bifaako muntu omugambi se waliwo omuliro singa omuntu akikakasa nti waliwo omuliro teyalise munne kumugyako booda kubanga akimanyi enkeera naye agenda kumukwatako bamukole ki ekimu omubbi nga badde asse muntu gwe bamukwatako yayagala kukola ki banne munsonyiwe saagenderedde ate kati oli bweddaalajja natomufaako sajja mutwala epikipiki temunzita nti otulabye katukutte tulisinkana eri agwa singa omuntu yali akimanyi nti kyakola enkya kyetakako accountability naye obutakkiriza nti wali accountability kikuleetera okwesuulirayo kwanagamba naye allah atugambye byetulabako wano ku nsi tubikakase naye akhira byetutanalabako gyebiri kiri fena bana allah agambye atya ayaddako awalam yatafakaru fi anfusihim abantu tebasobola kufumiitiriza kubibakwatako bonga bo mumyoyo gyabwe gwe wajja otya okubaawo tuulako wansi essaawa eno weerowoozeeko gwe tojjukira nti wayita mu bifo byensonyi bibiri ekyamaama ne taata kyabbeeyi nnyo we wayita wayitamu kamu bakusasima buseseni awayita emmere tokijjukira bwewe bbeeyi wayitawa werowooze wayita mu bifo byensonyi ebiyitamu omusule eri sheekhe gweno wekitiwaho naleba nti ddala nedda mulimu nti wazwali we wayita nga biriranye ebifo ebirala ebicyafu ebifumya kazambi soweji baja soweji masa soweji si soweji mudumu gwa kazambi sinakindi nga nyokobo yali akuzaala ne kazambi wajja naye bakunazaako munazi gwe wenyini gwe nti gwewe beeyi gwe beeyi eriruddawa wefumiitirize wavaawa beeyi ki masikini olwokuba kati onaabye otambula mu tawuni gwe ennono yo wavaawa bwetukunonooze nnyo tunulayo wajja tunulikita nojja nga ku nsi kuno toyambadde oli bwereere obugoye babukusanza mu ddwali oli bukunya tomanyira kiyitibwa bwereere bwesawula bwesawuzi gyenvudde buyo buyo allah gagwani masikini geŋŋamba notafaayo nga nemmotoka bakuyigiriza buyigiriza obuse otambula nabwo nga nti pulisi genda wali omale okuvuga emmotoka wali okumu atavuga ku mmotoka abamu bavuga gaali ku bifugi biwesalirawo nga balya tofaanayo galinga magi bakutasaako mutasi kuba omwana alya bbi gwalina balya bbi onaolewo betwambala engoye nezitubuzabuza teyambala esuuti nolowooza ne lwakyalo nnyo allah tetusobola kwefumiitiriza gyenvuddewo nga sikumulungi allah tulegugana nti falyanzuri linsani mima khulika tunuulira mu kwakukola gwe yeitowebbeeyi khulika mimain yakhuruju min baini sulbi wasaa allah yagala okukakanya kujeka amalala neni masikini gwe wavaawo awamu nebbeeyiyo awo wootudde tomanyi nti mu lubuto mujjudde suweji aginaki suweji ani alina mu lubuto wano nga yalidde bulungi alinamu akawoo buli omu atudde netoyiye beeyi eriruddewa ku muntu eriruddewa masikini hawula walakola allah gani tosobola kwefumiikirizamu gwe gwane genda wejjeko engoyi olaye bwotunula ddayo eka wejjemu engoye ofune endabirwamu ngaez'abakinyoozi wetunuulire olabe ebbeeyiyo olinako awasanyusa okutunuulira abantu abalabaga bajja bulabeeni bwenfaanana omuntu nga atunula bubi ngaali bwereere wali mukigenderedde tunulabwe wallahi atunulabwe
tasikiriza kumulira tasikiriza nakamu nakeddala yenna muswabu nga yete Allah nga akuggyeko ebyambalo bino kiba kyomuntu kiri mukwambala era ogyeko olabe bw'otunula ku biyungo byo byonna weebuuze nti naye nze nzenna nayita mu kiyungo kiseeka kyadde atusomeze okikwate mugalubodugaini nze nze nna kiina mulimu ki ku mubiri gwe ekyebbe muzambuzaapalyo notabulaga mungu awuyinza ensendo yonna yayita wano yonna kube mukifo ekyensonyi haula walakuote kakati gwe ebbeeyi yekuvaawa kumala okujja nofuna amalala nabaga nti nzenga nintunuli ensigo ya kalitunsi mumanyi kalitunsi omuti omunene bwekumala okkejja bwekuti nga gwetaaga mashini nga neweerwa ekusala ereekaanira ekyalo naye notunuulira empeke mweyava empaka ya kalitunsi yenkana ki aba musimba eyenkana envunza empeke yakalo nnene otemamu obuntu nga busatu muyakalo okufuna eyakalitunsi naye kalitunsi bamala okulanga ajja bwati n'omugamba nti maama woyo ono mwewava ayinza okulayira nti wallahi tukakunjereka ye muntu muntu bwamala okwambala n'agolola yeyita AK-47 kyekiki 47 kiki mundu kiye mundu owe mundu yafudde ki kiki ekyamu mwenge mazzi mazzi begase eke oba njaga kikoola eke naye takawe yagambe gavumenti yayiweze enjaga nalinga agambe otaono yafudde enjaga nosanga abantu nga banyumirwa omulalu anywedde enjaga munna basanyufu nyonyonyonyonyo atusinga okunywa enjaga mashamba allah yagamba nti washuara abasajja abo bemulaba abayimbi yatabiuhum lghawun abagoberezi baabwe bonna baseebu wabadde sekasobi adayinza okuzika eke abanne namulanga nibaseebu assalamu aleikum twanguye okusaala tugenda kuzika muganda yaffe yafudde eke asobola era abagoberezi abaseegu abali mu kitundu ekyo nga bwobalaba era webafaanana bwebawuliranga nga abayimbi owulira bakutudde wano ngaomanya ni allah yagerako mwe baseegu ogwa mu kampuni ya banno eke ekyabadde ku luguudo kulinga kiri abantu bavudde ku mirimu nga batunulira emmotoka z'empaka naye nga buli agendayo era omulaba alina eke mumutwe mbalalu mulalu yafuddeyo ina emyaka 20 mumeka abantu bonna basalibu nga abafiiriddwa nabbi sallallahu alaihi wasallam afiiriddwa sahaba radiallahu anhu omuntu mukulu nyo oyo abakusukkakaawo ye abadalagawa bonna bennyamidde buli ayinamu kawulira nga yennyamiddemu olwokufa kwa ekke kakendeeza ku bukkiriza bwo natibasaia balalubere myaka abiri yagenze kalasi yawedde ebintu kati bali mukuzimba nju ya namwandu namwandu yali saawa nameka oyo namwandu oleza ayinza kumala emyaka ebiri nga akyakabira eke naye bagikaana kato enju gye bazimba oza tegendamu eddi ajakatwala bakatwala abo tebabeera namukazi namusajja nam allah agaye mwetunuulire mwekenyeni ma amalala ge mulina sooka mwetunuulire mulabe omuntu n'olya emmere wano ngaolidde muceere nankoko na nnyama naye bwebifuluma toyagala kufunulayo oba oli wakitiibwa nnyo kale efuluma bifi abanaku baddemu babirye oba babikuddize mu buwombo tukutegeere nti ono wamma wakitiibwa abantu bagenda bagobera mugoberere andi bwatukako mutoyo yawanda bifi tunuulira embeera zo allah ayagala okukugjamu amalala wenna akusunsulebwa
taina kyakulabamu
fenne wano tuyitisika kiki kazambi eri wano era omuntu nga olwaire olubuto olunene yeyagala yeyagala enjawulo kusinza kazambi aha bwofuba wabbeeyi nnyo bwofuba wabbeeyi nnyo masiki
okwyitawo olunaku olu
buli omu yeebuuza bamulinza ki wano ng'ofuuza eki ensuera zeyagalira kuli kale fuoli tekuwunya bagambye nti waliwo siruganda neyafudde yadakola mulandisi lwakuziika dde nabuziseeyo nabuzira kibamuziika ti alina abantu be bali bulaaya bamala kukugjamu ebyenda ebyo ne babijjamu ne bakuteeka mu kimanya biki biki byonna byaa
balinda kati ava ebulaaya akole ki bwatuukaawo mutunda bwatuukaawo akole ki
kipya kikyagenda okukolawo
talina kyagenda kukolera wagenze wagenze kasi kyogenda oba ogenze tumba kusaaga mu kufa tebigasa era ffe twebaze allah bwofa oba ofudde abaliwo bakuziika kiwedde byobiwedde oba olina abaana bali landani oba bazze oba tebazze abaliwo bebaliwo talina kyagenda kukolera bwanajja mubikuleeko bwabekolawa kadi
ngatoola ku ntebe
kati obudde wiiki namba balinda mufo ekyo kyebalinda kyokka sore
abasiraamu mubiranga bagumu totya bwofakiriza baliwo bakoleki
oba tugambe muziika n'abakyayokya
kati gwerinda agaze
tuziika omuntu nga kyalina ekitiibwa kye ng'omuntu
allah agadde okulaga nti
temusobola kufumiitiriza awalam yatafakkaru fi anfusihim abantu tebasobola kwefumiitiriza mu myoyo gyabwe beerabe nti bo bebaani bo bebaani
saba allah akuwangaza weze ekyenda olabe emyaka bwegikola omuntu
essanyu mu nsi muno omuntu okuliyagaliramu omuntu oyinza nomuwuza ti alinga agisaaka nomubuuza naye agisaaka kirungi kiki kyolabye mu nsi muno ayinza okukuwa ansa notagikkiriza nti sina kyenabyemu nyomugaa nti nga nalabanga ebifaananyi wali mu kisenge ekyo kuko ebifaananyi byembaga bina nagaba byonna bizibu byereeri
embaga nabyo byali biki
kifunanga mu bakazi bonna bizibu bulamu bwensi obulungi buli ludda wa
kwakira
bino ebyoku nsi
bizibu noga ya lumonde
ani yatakakiwukira abaana buli lunaku ku tivi mubalaba bataba taata
bataba jjajja bataba mama
omwana yagambye ku tivi mama yagala bawa bamulabe bane naye mupiya kute muwalawe
kasimu kasimu ono oseruku yandaza alina ku simu yekifaananyi mukimugana n'akibalaga
omukazi mwana waffe ali bulaaya ayonsembwa nga nembwa eri bizi eri ku bbeere n'omwana omwana nembwa bakayanira ebbeere omwana agamba embwa ebbe ku bbeere
embwa yeeyonsa mulimu mwanyina mwakola kifaananya kimu
zipendeza oyo zibbika enkuba bwezaana okutonya oginenya mbwa yeyonka ate manayeyonka ddaddala ngaomuntu siriyasi
kasi mubagana kibalaga awuna wala kuwasa
aga tuli bulaya tukola mukola ki aisa okuga nti nyosa mbwa kyogerekeka oyinza okulowooza akolamu eri mu bakungu
eddafu bwetwalowoozanga baganda baffe nga batugaa tuli kampala agolowooza akola mbiri ebizimbe ebinene byolaba lwogendako ewuwe lwotenoga ndi nzirayo mukyalo ekyaŋŋeemu ontisobolawo bulijjomuga eno ye kampala nti ye kampala
nga nzibu
allah agambye nti ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق
الله تقول عن غفور ويجو يمراوا ننسينو ناجتكاكو نبري وكتوه غفور ننسي إلا بالحق وكجاكو غواجو ونسونجين تو
يجايا غرا
nawe toyinza kugula ttaka lyo n'otemamu enkonge n'oyisiba ne sseŋŋenge kujjako nga waliwo ensonga entuufu ekukozesa ekyo olowooza oyabaakola lyali naye Allah n'agaa nakole neteekako ettaala ey'ekiro neteekako ey'emisana neteekako n'obutono nemmala nenkola enseero nembateeka amazzi neteekako we munaalimira
naye nga nyina ensonga lwaki nembaleeta nembateeka nga mulye munywe etale bamulise naye nyina kyembaagalamu
yali ayagala
oba tujje tulye nnyo ebyennyanja bireke kufiiraawo toge
batoja kulya byannyanja waliwo ensonga gye nnali njagala gyagatulabamu
wama khalaktu ljinna wal insa
omulamwa gumu kusinza dya okute
ogende osinze
naye byonna yabikola wa ajalin musamma naye buli kimu kirina ajali entongole oli ku nsi olina ajalin musamma kisanja ekigere tewali ajja kugibeerako
mirembe na mirembe aa
yadde muli bangi naye buli muntu namugerera ki ajalin musamma buli kimu ekiriko kiri ajalin musamma n'ensi yenyini ejja kutuuka ekiseera kyayo yonna evaewo n'enjuba iha shamsu aga iha shamsu kuwirat saawa ejja kutuuka enjuba nayo bagizingeko bukeeka wa iha nujumu nkadarat munyezi zikunkumuke wa iha ljibaalu suyirat ensozi zijjewo buli kimu kirina ajalu musamma obudde bwakyo bugere
kati wetagamba nti eke yafudde muto nnyo allah simwenkanya
eke abadde alina kufiira ku myaka emeka
wezaadala gakufiira ku myaka emeka
kyoba oyagala kuwa allah magezi akendeze ku bubwawe eke olwokuba ye wa mugaso singa gwe enkola kiwakola buli kimu kirina ajali ki ng'ebimera era ebirabwa kasooli tumusiga n'amera bijja kutuuka ekiseera atusanyuse aleete oluyange yenaasiba enviiri saawa etuuke ajalu musamma ogambe omwana ogwo nga gwe malakul mauti wa kasooli emisooli giraga nti wuyo bazze mumakya bayingira ennimiro buli munogano buleero bakutwala ejo batwala ssengaawo gugenda okumulyana kwa okudako nogan masha allah smaiti mpona gulagawa
fi jahannama
oyagala wali amanda amalungi
mwene okuwulya erabbi musajja nga akususiza buli bwerera agwambudde wonna
buli obuliko buno bubiribiri bwajjako bwajjako n'atereeza ku muliro be olususu
gino egitanagendako naga najo ga naffe bagenda otukola ayina ekutiya namba giziri naffe bagenda otukola
gumu ajali mumusamma
ganabatente bakubuulire
ente neweekaaba amaziga songo nga yagiguze miliyoni ye agigandi okabira bwere tewatuukwa mu lufula tewatuukwa abadan neweeneetomera ebannume bagiyiya tewaliwo nti yali erinuka tyabanga ente ereme emityana abakinjaje haramu tesobola kubaayo
eyo allah tagikolanga bagiyiya ne bagiyiya naawe nga bwoyiya ente saa bajja kutuuka bakuyiya era bakutwale ajalumbosa naye ddaladdala kati buuza sonko bukyotandika kutema nyama towezeze ente ekikumi
yemu abali bwogatagatta zolide oli mu kiro nga bina
gatta ebifi ebyenda ebiki obucyomi ekyomi
oliko ente nga asatu kulwakali oli mwana muto oliweza emyaka gyayisa aka alina etemya
dalila zibala alimwaga
satana ajalumma sama buli kintu kina ajali yakyo
Allah byonna yabikola nga bikolera ggwe gw'obeere ng'obiyinako obuyinza obulamu bwabyo gw'obuyinako obuyinza ebyo bifene byonna ebiri ku miti byonna 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 olwo warabula abaana bekubakola kati ekyo kyanca gw'osalawo ajali yakyo muleese bingi ekyo mukiteke kyanca kibulamu ekyo Allah yakikuwako obuyinza ajali eyo gw'ogitegeke yaffena mwana kati nkigyeyo ddala tukikweke nkigali yarabbi saazi nje ng'olowooza amasanda bukiba kitonya amasanda gabaaki ogafaako nnyo nti hakiro nno kireese mangi amaziga kikaabye ekyo kikigana kitema ebyo totunuulira gasiya naawe waliwo olwojja okukaaba nga gw'okaabira akulaba ng'amasanda ga ffene yalaba alaba dda tasookedde ku gwe okujja mu nsi mu ajali mumusaba bwe kino kirina obudde bwakyo wa inna kathiira min annaasi naye abantu abasinga obungi bilikaai rabbihim lakafiruun okusisinkana katonda waabwe omulezi waabwe bakiwakanya kiringa ffene bwawakanya akyali waggulu nti nze tebajja kunzijjayo abo balimba naye omwana aba ayitayitaba kusomeraga mpuli akawoowo nga walumbe bwabayita ku ddwaliro aga mpulirayoaba akawoowo bane bamugamba ekyo kiri wabi enzigaotunalyoka n'embeera ewala mwaga tuteme ettabi era bakyagala tuteme ettabi naye birala bijja kukuba abaana ttabi no lijja kukuba tugajirijja ejo kijeeko nze raga nti ejambya yiino ozaffena oyo alowoozaki aba kyalowooza ni kyali waggulu ne bwonoopalapalanya Allah yagala walau kuntum fi burujin ne bwonoobeera ku ttabi erisembayo bajja kukuwanulayo ebyo byonna byakulabirako ebitulaga nti tukola ki tutambula nze tirabba kubira ekifaananyi ky'enswaffe abaalya ku nswa enswa ezo zimulaba wansi eyo gye zibeera ziba nyingi ziba nyingi naye bwe bazirabula abaali bazzeeko bannamunswa ku nsi temufuluma twatuuka ku nsi eyo nga waggulu eyo obannamunswa atebwa kubanga yali nsi yatuukako ku nsi kuno neerabula nti aba waliyo ekitonde bakiyita njuba kyaka ekiro wabeerayo nzikiza omwezi tegujja bulungi ne banyumya sitoole buno obuwala obukyali n'ebiwawaatira ebito obukanzi obutukula naffe twaga tugende tubatulabeko mwe nga mwakomawo basanga seruganda ateze olowooza bamaama okugenda ne batema emmuli ne bateekako n'ebikunta byabwe kuba kuyooyo otakwaniriza hei naye enswa bwe zituuka mu kibatu wano wano ezibadde eri nga zeewaana nti z'amaanyi zisamba zikola ki kale wadde waggulo ya bakwata abantu nga kumi mu kibatu kitondi gakiyita muntu nga kikutadde mu ngalo bweki tikibateekamu abantu nga nkaaga oliga ni nkaaga etya olw'okuba obwongo bwazo era bwa nswa tebumanyi ti kweno waliyo abasajja n'abakazi nkaaga etya nze ndimwenna kitondi kiri kizibu ezigere okufuluma maama bw'abaayo awuliramu nga zizitowa ateeka mu bakuli awe zikakasiriza nti abange nti ono ayoola maama bye yatugamba byebino asitulamu situzi tena kyawuliramu nammwe bwe mwemanye amaanyi kati bwe basomera zimalayika za Allah muga nti malayika ngaeyoola baana fenna wana yinza tuyoola omulundi gumu oli ayoola ejja kukiraba nga mutuuse tinga tinga malayika emu tetulabamu fenna wano bwetuteeka mu kibaka naye ffe abaalya ku nsi obulungi mwe musanze ziweddewo maama bw'atuuka eka nga aleeta omunnyo amamirira muki mu bokisi giri muli kati abange nti ateekako munnyu tulya nfumbo bambi bw'ayoola bwati n'ateekamu kamwatwala mumekeemu emu meka
naye tudde mu bwongo obwa bulijjo, enswa ng'ogirumye wakati mu lubuto ng'ekitundu ky'okumutwe kiri ku ttama, akabina kali eno ku lulimi ebeeseka mu makubo aga bulijjo ebeeseka eba ekolaki? Singa Mungu akuwuliza ku mulanga gw'ebeerako toyinza kikuddamu jigaaya.
Eyo rahma esirika Allah naye nefa mavumira oyigira mu bugizo teri agaya nswa ng'agaya mberenge oyisaamu gumu ebiri wotegerera nti tezagonze omala kusesema nzisiibwa bungi namba
namba tekulije wakubyeku oyisambiso mashini kwani kandi bampene ku mwogo
ezigumirako muogo kama nabyo bitufaanana amaanyi getweraba wano ebitonde bye batugamba otukolaku
tibitulabamu ngaffe ku bitonde ebirala bwetuyiri.
Allah yagamba alaiha ku muliro gwange kuliko malaika tukiki shidadun enki
zilaun ezirina obusungu ng'ate z'amaanyi
ate la yasuna allaha weyafaalun
bye babagambye okukola ebaga nti abo mubakuŋŋaanyi ekibatu kya malayika mwenna abali mu kibuga ky'emityanaga bano mbateekewa
nga muli muno mwenna muli muno bakansala baaradisi
babapoliisi abapulitoni abasibe
bonna abaliwa aga abo kuzuhu abo bakwate fakulu mubasibe summa aljahimu summa
musule toyijja kuwalira ne bw'olisamba tolina gw'osamba ne bw'oliruma tolina gw'oluma ofanagana n'enswa ng'ekulumye enswa bw'ekulumya ettama oyinza ogijjayo lulimi lw'ogira bw'oli neva mu pozisoni nedda mu linnyo
oba wodde tulina abasinga obungi wetubagamba nti waliyo okusisinkana allah lakafirun tebetubabikkiriza
teri kusisinkana allah bakyana baffe baali bakomyewo bamami baffe bakomawo tebimutulimba katwenywere
n'asika akaveera
katunywe
kati bagenda mu pasika bagenda ky basiibye bagenda kusimbulukukiraku ki ku mwenge
basiibye ennaku 40 bagenda kusimbulukira ku bbiya
kisibu naba ki ekyo basiibye kalema sekabuyondo yababuuza
ekyayina bamuyita bakalemera
sajja yadda
yakaanga wano kale kalema tukkiriza eggulu eggulu bamuyita kalema
ekyaffe wano bakiyita ramadan ne pakistani ne china ne amerika wano kalema eggulu subhanaka allahumma wabihamdika.